Yeah. Ayi nangisebenza madima kuyadzinga ukuthi ngijabulise. Ayi nangisebenza madima kuyadzinga ukuthi ngijabulise. Mina ngihlala ngimatesatasa itsinfonso moya ngithebeleke. Mina ngihlala ngimatesatasa itsinfonso moya ngithebeleke. Athi ngondle lo mtimba losebenta kakhulu njabulisa inhlitiyo kubalulekile. Athi ngondle lo mtimba losebenta kakhulu jabulisa inhlitiyo kubalulekile. Athi ngondle lo mtimba losebenta kakhulu jabulisa inhlitiyo kubalulekile. Athi ngondle lo mtimba losebenta kakhulu jabulisa inhlitiyo kubalulekile. Sebendile sewanele sevumele ngokumoya. Mtimba wami ukhathele mele ngiwunakekele angifuni kutiroba. Sebendile sekwanele sevumele ngokumoya. Mtimba wami ukhathele mele ngiwunakekele angifuni kutiroba. Athi ngondle lo mtimba losebenta kakhulu jabulisa inhlitiyo kubalulekile. Athi ngondle lo mtimba losebenta kakhulu jabulisa inhlitiyo kubalulekile. Athi ngondle lo mtimba losebenta kakhulu jabulisa inhlitiyo kubalulekile. Athi ngondle lo mtimba losebenta.